arday kooruma faysay ilaa 3000 oo arday iyo waxay ku biiriyeen macjada kala duwan ee toobarka macallimiinta gobolka iyo qoyiga bari dalka Kenya waasoo ku kala xaroonaya dabayaaqada bisha macjada magaalooyinka Garissa, Wajir iyo Mandera ku yaala kadib markay dawladdu qaadatay in hoos loo dhigo natiijada ardayda dugsiyada sare ka soo baxay ku biiri karo ka toobarka macallimiinta Umar Hussein waxa uu ka mid yahay tirada dhalinyarada haatan ku biiray macadka macallimiinta Garissa County waxaana laanta afka Soomaaliga VOA dooga waramaya waxa ku dhaliyay inuu macallin noqdo
sababta macallimi uu beertay waxa waay gobolka ay ku jiraan macallinaan ay jirta taas darteed intaan ardayda caawiyay muslimka aan intaan caawiyay taas darteed intaan ugu beeraya macallimi darteed
15-kii sano ee la soo dhaafay culayska dhanka amni darida ee kooxda Al-Shabaab ee ka geysatay qaybo badan oo ka tirsan gobollada waqooyiga dalka Kenya wuxuu sababay in hoos u dhacdo waxbarashada gobolka macallimiinta ugu faraha badnaana haatan ay isaga soo baxaan waalidiinta waxgaradka iyo siyaasiinta iyo dadka cilmiga ehel ku aba waxay ahaayeen kuwa had iyo jeer dhiirigelinaya ardayda dugsiyada ka baxay inay ku biiraan macjada toobarka macallimiinta say u buuxiyaan boosaska haatan macallimiinta kale dalkani Kenya uga baxayaan madaxa golaha muslimiinta sare dalkani Kenya ee gobolka waqooyi bari Dr. Aden Yunis oo la hadlay tirada ugu faraha badneed ee bishani ka xaadirtay dugsiga toobarka macallimiinta Wajir County ayaa waxa uu sheegay waalidiinta iyo waxgaradka iyo siyaasiinta inay isqabsadaan siyaasadda haatan waxbarashada gobolkan wax badan laga bedelo
si ummadda hoggaamiyalkeeda ay u bataan culimadeeda ay u badato madaxdeeda ay u badato looga helo kaanto komishinyaal imaamyaal sheekhyaal qaadiyaal bayloodyaal looyeryaal injineer loo helo waa in macallimiinta primaryga xoog aan saarno oo ilmaha garoonka laga soo dhiso oo tuulooyinka kulli tuulidan aas injineer ka imaada tuulidan kale bayload aas ka imaada tuulidan kale aas ka imaada county commissioner tuulidan kale aas ka imaada lawyer tuulidan kale governor aas ka imaada tan senator aas ka imaada sidaas ayada keliya ayaan horumar ku gaari karnaa marka waxaan leenahay dadweynaha ardada ha la keena college-kan ha la keena dadka CDF-ta bixiyo imbiyaalka iyo baadariyalka bixiyo governor ka mid yahayna si gooni ah ha loo fiiriyo college-kan
madaxa macadka toobarka macallimiinta ee county-ga Wajir mudane Cabdicaziis Cabdullaahi oo isaguna ka hadlay munaasabaddaasi lagu dhiirigelinayo tirada ugu faraha badneed ee haatani ee ku biiriya macadka toobarka county-ga Wajir ayaa waxa uu sheegay in dowladda iyo weliba maamulka Wajir County looga baahan yahay inay ka kaabaan ardayda dugsiga haddu ardada haatan macallimada baranayso dhanka dhaqaalaha
waxaad arkaysaa hal waalid oo 2-3 ugu jiraan meeshaan noloshiina qaali bay noqotay waalidkii marka waxuba la xardanaatii marka waxaan ka codsanaynaa madaxda countiga oo gobanaha weyn yahay iyo MP-yaasha senataha iyo woman reepta ilaa MCS-ka in ay ahmiyad siiyaan tababarka macallimiinta khaas ahaan macallimiinta primariga dadka Wajir County dhalinyarta Wajir County oo macallinimada dhigato waxaan rajaynayaa waqtiga baasiriga marka la gaaro in ahmiyad ay siiyaan ay maaragtay number 1 ka dhigaan insha Allahu ta'ala markay kiis ka bixinayaan
isku soo celiyo dhiirranaan ayaa laga dareemayaa guud ahaan gobolada waqooyiga dalka Kenya kadib markii hoos loo dhigay natiijada lagu qaadan karo ardayga inuu koosaska macallimiinta uu ka qayb qaato sidoo kalena ay ardaydu haatan helayaan lacag ay dowladaha countiyada Wajir Mandera Garissa ay siinayaan ardayda ku biiriya macallimiinta toobarka hoggaamiyeyaasha qaarkoodna u sii ballan qaadayaan in shaqooyin ay heli doonaan ayaa waxaa soo ifbaxay in tirada ugu faraha badan haatan ay ku biirayaan dugsiyada toobarka macallimiinta gobolkani Xamed Farax Shire VOA Garissa.